you too. I tell you cause I need you too. Oh, oh, oh. Kugamba kuba kwagala, kugamba kuba kwagala. Eh, eh, eh. Muno wogwe we simisa, alino mulala tego ye simisa. Elanga ya muzimbira, nga kweboni elalina na chakola. Katiavuga na kanamba, alina bangalo namba.
Kugamba I love you, akugamba mirundi emeka.